zombie skutajumu. Hey. Badi. Hello.
Bado kidogo.
Yes, yes, yes.
It's the kids, baby.
Yes, yes, yes.
Bado kidogo.
Yes, yes, yes.
As you know.
Yes, yes, yes.
Funga magete. Aya funga magete. Ale funga magete. Aya funga magete.
Hello. Pesa nyingi ama tujiteke no no no. Pesa nyingi leta watoto ko no no. Pesa nyingi ama tujiteke no no no. Pesa nyingi leta watoto ko no no. Shauli zao.
Oh, 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 oh.
Kimpango wao.
Oh, 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 oh.
Kwani si atuli kwao.
Oh, 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 oh.
Na mwaka huu tutapiga bebe zao.
Oh, 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 oh.
Si tumetoka chaka kupigika.
Shima limetema.
Sa tuishi ni maisha kideu.
Shima limetema.
Si tumetoka chaka kupigika.
Shima limetema.
Wanangu niko wapi? Tugawane umasikini. Hero sadaka lawe.
Amina.
Mwenye kupata
apate.
Kidogo chetu.
Amina.
Halo.
Funga magete. Aya funga magete. Funga magete. Aya funga magete. Funga magete. Aya funga magete. Ale funga magete. Aya funga magete. Bado kidogo.
Yes, yes, yes. Yes, yes, yes.
Bado kidogo.
Yes, yes, yes.
Kidogo.
Away.
Yes, yes.
Maskini leo tumepata.
Oh, 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 oh.
Na wala hatuoni wala tusikii akili ya mbwata.
Oh, 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 oh.
Sagodi leo amemaliza utata.
Oh, 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 oh.
Hakuna kesi mbwa kala mbwa hukupaka kala paka.
Oh, 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 oh.
Awe, jaiva.
Si tumetoka chaka kupigika.
Shima limetema.
Satuishi ni maisha kideu.
Shima limetema.
Si tumetoka chaka kupigika. Wanangu niko wapi? Tugawane umasikini. Hiyo sadaka lawe.
Amina.
Mwenye kupata
apate.
Kidogo chetu.
Amina.
Halo.
Funga mageti. Aya funga mageti. Ale funga mageti. Aya funga mageti. Funga mageti. Aya funga mageti. Ale funga mageti. Aya funga mageti. Bado kidogo.
Yes, 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 yes.
Bado kidogo.
Yes, 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 yes.
Kidogo.
Yes, yes, yes.
Achi no wana man. Pushi wana man. Why wana man? Why wana man? Papi papi loo.